Napambana kupambania ndoto zetu minaye chapo halidhiki nachompa kikidhi kila nachopata kwake kidogo nikimpa 20 anasema nataka 200 so nikahibe no I can't do that no Sijui nifanye nini yake I don't know what I can do Napambana nipate vyote anachotaka apate Muhimu niwe na yeye Ila haridhiki Haridhiki Napambana nitafutie Haridhiki Haridhiki Na wanasema furaha kungulu ni panzi Wapiga napo Nona wengi watafurahi Mana kutoa kelele kutoa misoso Naona wenda kuna mahali amepata Ila nimwambie aendako Yale madhaifu ayapunguze Tamaa azishushe Mana ni kwake ni mvumilivu Tena ni mstahimilivu Nilitamani kula mbivu Ila hakuelewa Hisia za mapenzi Sinauma Hisia za mapenzi Napambana nimpatie vyote Anachotaka apate Muhimu niwe na yeye Ila haridhiki Halidhiki chama Haridhiki Napambana nimtafutie Haridhiki Napambana siku na mchana Haridhiki Yeah Jam tena